listen to Seraco.
This is Urban Hype.
Exclusive from Urban Hype.
It's got to be
fun. Wapi atandake.
Alina kini ada. Gavane ona fana chilaka. Alo, nichipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo. Sekulani kani, 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 kani.
Era, dina mafika jibiringa vena diato. Sekulani kade wangu nika freedomu. Challenge kwete ya kupusha for peace.
Surako,
chikwacha fulu cha isusha kepi.
Surako,
wino wino kade wangu mwandi.
Surako,
bama.
Surako,
bounce.
Surako.
But I bought footy to go sell up on a chimose. When we pull up, everybody scream to Liemo. It's a fake no guy over to my phone. Yemo.
Niji Ramazamazo ni nari paleo. But it's in Ghana, men in a yewa. Pasukuma, what you matti segulako. And that to a remba, matti sulako. Chilaka panko, si chani cola cola.
Nafakila to ice cube, na to coca cola.
Nemoza kosani chinga na choco cola.
Tumba follow, follow, makwacha na madola. Dosa leta va upu a palikuma kwanga. Izi ni ndalama zanga
eh.
Huku ni kukwana kwanga. Pali ya chigayo woy umvila veni kamba.
Badman shop
Alina kini anda. Ndawa neo na afana chilaka. Alo, ni chipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo.
Sekulani kani, 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 kani.
Dina mafika jibiringa vena diato. Sekula nikade wangu nika freedomu.
Challenge kwete ya kupusha for peace.
Surako.
Chikwacha fulu cha isusha kepi.
Surako.
Wino wino kade wangu mwandi.
Surako.
Bama.
Surako.
Go bounce.
Surako.
Ama start up atumba ya lento. Kukwa ule firimba chilendu kaso.
Surako.
Why mona shani inangu, na ikosa kweyo kare wangu.
Yeah, ngo tabauti 15 we, muma figaya bakuruta pebu mutende. Nifuate boya mageuzo lova, nzina shimbi maelo kupushisha ngova.
Dovo yifiri mbamu mutwe mpompompo, fideli loten kukila bukongo.
Dovo kwa tiba nishita isa isa isa, nga nafika na umfo kumbibati isa isa isa.
Alina kini anda. Ndawa neo na afana chilaka. Alo, ni chipandule chiloko. Vaso vima ni mvesa chikongo.
Sekulani kani, 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 kani.
Era, dina mafika jibiringa vena diato. Sekulani kade wangu nika freedomu.
Challenge kwete ya kupusha for peace.
Surako.
Chikwacha fulu cha isusha kepi.
Surako.
Wino wino kade wangu mwandi.
Surako.
Bama.
Surako.
Go bounce.
Surako.
Gotcha. Hey. This is Urban High.
Boss Mali, that down.
It's got to be funny.
To all the people of this country, Zambia has given permission for the bus to be open. Hey, people need to celebrate. Now we got MP, they have money. Hey, moon to celebrate. God bless you. Uncle Zambia, celebrate.